Age, ini swag mia mia, wakaloizi kazi, kakamsela, Boni J, Malti, and Savage, kwenye biti za kibi.
Kujibamba, kuswaga.
Kamsela na swag na Christ, Boni J ana swag na Christ, Malti ana swag na Christ, Nae Jackie B ana swag na Christ. Come to bongera buka tu sipu, skeleu, masela to dance, hey yo. Come to bongera buka tu sipu, skeleu, masela to dance, hey yo. Left bila ye, it's L-I-E, hata kama we, ni V-I-P. Kozi utatumbuka, huku ukizunguka, usiku na mchana. Ukizakanya, maishi ya ujana, kwa sababu ya ujana, msha utabano. Bono wasileki, bilisa na kujeki, huwa mjanja, usikubali.
Kujibamba, kuswaga,
zila sote tunapenda.
Kujibamba, kuswaga,
zila sote tunapenda.
Kujibamba, bamba, bamba, Kristo tunapenda. Kuswaga, swaga, swaga, Kristo tunapenda.
Okay, na Christ swag sure, swag pure, swag bear. Ni kweli Yesu ni mtamu, Lazarus Moando. Na swag za kijinga tulipiga mateke. Life ni choice, kuliva makudai. Na hizo zingine ni tapia badai. Story ya devil, mimi si die. Okay, tunadijitika na Christ, tuko bond. Wana die beef, tunapoka to die puff. Tuko poa, niki swag na bag, ndani tuni Bible. Kapad mavas, siko si biro. Na swag na Christ, ini new styro. Alidai kwa cruise, haka nifuta closer. Nika sare madre, nika pandisha trouser. Kanifunza kuswaga.
Kujibamba, kuswaga,
zila sote tunapenda.
Kujibamba, kuswaga,
zila sote tunapenda.
Kujibamba, bamba, bamba, Kristo tunapenda. Kuswaga, swaga, swaga, Kristo tunapenda.
Na swag na Kristo, kujibamba sika kitu. Joto lisarodingo na madre, saitu na swag na ye. Tukawacha kuhanya, tabia mbaa saitu na wakanya. Tukachorea vako za klabu, saini makegolinga na kupiga madramu. Whatever tunadu ni for his glory, so stories za saito no, we
kujibamba,
are sorry.
Kujibamba, kuswaga,
zila sote tunapenda.
Kujibamba, kuswaga,
zila sote tunapenda.
Kujibamba, bamba, bamba, Kristo tunapenda. Kuswaga, swaga, swaga, Kristo tunapenda. Kujibamba, kuswaga,
zila sote tunapenda.
Kujibamba, kuswaga,
zila sote tunapenda.
Kujibamba, bamba, bamba, Kristo tunapenda. Kuswaga, swaga, swaga, Kristo tunapenda.